Sanibona ekuseni bangani kuyinhlanhla ukuba lapha no nokugcwalisa lokhu okwethulwa okukhulu okuvela kumelusi wethu ngempela bekungathatha ukuphila kwangempela bekungeke na ngakho sinika udumo enkosini ngawo onke amandla akhe amakhulu okuphilisa nezihawu zakhe asiphe zona kusukela phansi eminyakeni Manje nginezimemezelo ezimbalo kuba ngizenze sisodwa thina umfowethu Woods nomfowethu Robertson futhi sifuna ukunibonga nonke ngokusikhulekela ngohambo oluphephile sibe nesikhathi simnandi sekuyizinsuku ezini nohafu nje singekho ngiyakholwa futhi sabuya ngokuphepha inkosi isibusisile manje Simemezela ukuthi umfowethu Graham Snelling imvuselelo yakhe iyaqhubeka enhla ekupheleni kuka Brigham Avenue edolobheni lapha nalolu ulwesithathu oluzayo ebusuku ngifuna ukumuka kusasa emva kwenkonzo yomngcwabo ngeyodwa ngizomemezela emizuzwaneni embalwa Sizonazisa ngolwesithathu ebusuku sifuna ukuya ngokuba izithunywa sonke enhla ukuvakashela umfowethu Graham Ngaphambi kokuba avale inkonzo yakhe enhla lapho futhi sizozama ukuthi sithole lonke ibandla libe ndawonye uma singaphumelela futhi sihambe njengezithunywa ukuyohlangana ukuba sibe nomfowethu Graham kwenye yezinkonzo zakhe. Futhi manje kulentambama esizindeni sabangcwabi eTelstown ngunkosikazi Colvin. Owake weza ebandleni lapha eminyakeni eminingi edlule eneminyaka engamashumi ayisikhombisa nane ubudala ushiye lokhu ukuphila izolo ukuba ayoba nenkosi uJesu nomncwabo wakhe uzoshunyayelwa ngomhlombuluko ngumfundisi mnumzane McKenney wayevame ngaphambilini umelusi webandla leMethodist ePort Fulton eminyaka eminingi owaye ngumngani oqondene nabo futhi ngizomnceda ngomhlombuluko ngekholwa ukuthi ungelokuqala ligamenxe endlini yesonto eCharlestown eIndiana nani nonke bangani bomndeni wakwa Colvin beninga ngiyazi beningakuthokozela manje ukukhuthaza okuncane nje noma ukuxhawulana okuncane ngokuba sonke siyazi ukuthi konke lokho kuyini thina ebesisezantsi kulezo ezigodini qobo lwethu futhi siyazi ukuthi kusho ukuthini ukulahlekelwa ngumngani Futhi ngakho si ulele endlini yesonto manje eTelstown eIndiana uma nenyuka kulentambama ngani bekungathokozelwa ngumndeni oColvin iqinisekile abaningi babantu bakubo uza lapha eTabernakele namanje ngibashatisile ngabangcwaba ngababaphathiza cishe impela umndeni wabo wonke futhi ngakho umnumzane Grayson owayevame ukuba ngumakhelwane wethu khona lapha ngumngcwabi enhla lapho Bese kuthi ke lokhu kulowo busuku inkosi Thanda lapho esishiya khona kulokhu kusa sizozama ukucosha kulowo busuku kulokhu kutadisha okukhulu esikutadishayo manje futhi ke ngicabanga ukuthi lokho bekuyizimemezelo ngokwazi kwami futhi kulolu lesithathu oluzayo ebusuku manje sizomemezela ngobusuku esizokwenyuka ngalo sibe nomfowethu Graham Futhi semukela zonke izihambi emasangweni akithi futhi siyajabula ukuba nani lapha kulokhu kusa futhi sikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzothi kakhulu impela ngokuningi anibusise namhlanje ngalokhu ukubuthana umfowethu Cox usanda kungitshela nje ukuthi impahla yokukhuluma emphakathini ibingasebenzi kahle kakhulu ngesikhathi mhlambe kumhlawumbe ngokwesimo sezulu inqabo yomswakamo emibhubheni lapho futhi ayimihle kakhulu okokuqala nje ngakho lokho kungaba imbangela Njengoba ngibona udade ehlezi lapha engimaziyo udade Akenbright ngilokhu akukuhle futhi ukuhloniphana kwabantu ukubuza lokhu kodwa uke wezwa kumfowethu Akenbright selokhu ewelile ngikhathalele kakhulu ekuzweni kuye masinya nje uma singaphumelela useSwitzerland naseGermany emhlanganweni lapha yanomfowethu Tommy Hicks noPaul Kane uma kwenzeka uzwa udade Ruth ungazise masinya ngokukhulu nje okushesha ongakwenza manje tabenakele lincane alinabulunga kodwa sinenhlanganyelo asina sivumo kholo kodwa uKristu asinamthetho kodwa uthando asinancwadi kodwa iBhayibheli leyo yona ncwadi kuphela esazi ngayo nento kuphela esiyaziyo njengoba sinayo njengoba igazi likaJesu Kristu lisihlanze ezonweni zonke sinenhlanganyelo omunye nomunye wonke umuntu Benkaphele kulokhu kusa kwabanye benu bantu ningahle kubani mzwile omunye umfowethu ekhuleka lowo bekuyikatolika ngakho noma obuyikatolika ngaphambilini futhi sinazo zonke izinhlobo ezehlukene zabantu abeza lapha njengisanda kuba nenhlanhla emizuzwaneni embalo edlule uqhawulana nomfowethu oyimennonite ohlezi phakathi lapha nakumamennonite kumamethodist kumabaptist nekatolika kumbe noma ubani othandayo mabeze futhi sihlanganyela ndawonye ngasezithembisweni zezwi likankulunkulu ohleziyo okhona ngufakazi kajehova nezinhlobo ezehlukene zabantu ngabona amahlelo ehlukene Ngangivame ukuthanda awu ngisayithanda namanje intshonalanga ngiyawathanda amahashi nezinkomo ngakhuliswa eplazini futhi ngiyalithanda futhi sasivame ukuba nokuqoqa izinkomo futhi ngangihamba nabo futhi sasinothango lokushushumbisa angazi noma nini abantu basempumalanga niyazi ukuthi yini uthango lokushushumbisa noma cha Kungenkathi lapho ufaka izinkomo ehlathini banothango lokuba zingashushumbi ababe kubiza kanjalo zehle zibuyele emadlelweni zazidutshani lapho abakhulisa khona utshani bokuziphakela ebusika bese ke kuba phezulu entabeni kanti futhi banothango lokushushumbisa lapho abehlukanisa khona amasikazi angaka neduna kanjalo njalo ubizwa ngothango lokushushumbisa kodwa uthango lokushushumbisa olukhulu lulapho umqaphi wepulazi ema khona uma izinkomo zedlula Futhi manje ngihlale lapho usuku oluningi esihlalweni sami sehashi futhi ngazibhekisisa lapho izinkomo zedlula kwakukhona zonke izinhlobo zohlobo ezazingena kwakukhona ezinye ezazibizwa ngedayimane nezinye zazo kuthiwa ibar x nezinye ezethu kwakuyitripod into ethi ayifane nebheji lamavulandlela umfo olandelayo ngezansi kwakho kwakungumgudu wekiwu sehashini futhi babe nazo zonke izinhlobo zohlobo ukwazi izinkomo zabo uma bezikhipha beziqhuba Manje umqaphi wepulazi wayengakukhathalele kakhulu ukuthi zazihloboluni kodwa nakho okuyikho umqaphi wepulazi wayekhathalele ukubhekisisa isilengiso esiyicici endleleni yazo yonke into eyayingena lapho akunandaba ukuthi kwakuhloboluni kwakufanele kube iHereford yangempela yayingeke ingene lapho ngaphandle uma kwakuyiHereford yayifanele kube imfuyo eregistriwe kungenjalo yayingeke edlule Ngiyacabanga ngalolo suku uma sekufika inkosi ayizukunaka lutho ukuthi sifake ehloboluni kodwa uma sonke singamaKristu azelwe ngokusha kunjalo leyo imfuyo kaKristu ukuhlolwa kwegazi kuzosifakazisa sonke singamaKristu futhi uma sonke sizoba ngaleyo ndlela lapho singathi sibe ngaleyo ndlela nje lapha angicabangi kanjalo na ileyo ndlela sithokozela yonke inhlanganyelo kuwo onke amabandla ehlukene Manje sitadisha kulencwadi yamaHebheru ebusisekileyo omunye umfowethu uyijabule kakhulu useze wathatha amatape futhi wenze incwadi yezincwadi ezifundisa ngalokhu manje sizofika masinya impela esahlukweni seshumi nanye sibheke ukuchitha ubusika kulokho esahlukweni seshumi nanye ngazinye zalezo zimilo sifisa ukubuyela emuva sedlule encwadini bese sibopha konke umbhalo ndawonye bengizokwenza ngikwenza ngesigaba kokunye kwalokho Kwalezi zahluko zangaphambilini ukuthola yonke incwadi iboshelwe ndawonye ngokuba niyabo umbhalo ufanele ufakazise umbhalo. Ngakho ke uma kukhona ukuphikisana ukuthi noma ubani bengacabanga ukuthi imibhalo iphikisana nomunye leso isiphosiso. Awukho umbhalo ophikisana nombhalo. Ukuphikisana kulapho mhlawumbe uphambana nendlela yethu yokubuka kodwa awuziphikisi. Kade ngisenkonzweni ngikhubekela eminyakeni engamashumi amabili nesithupha manje futhi angaze nakanye ngithole into eyodwa eBhayibhelini ephikisana nanoma yini enye eyabhalwa eBhayibhelini futhi ngiyazi nje ukuthi ayikho lapho. Futhi namhlanje sitadisha kwesinye sezahluko ezibusisiwe kakhulu impela zamaBhayibheli sathosikhombisa. Futhi ukhona yini ongenalo iBhayibheli ongathanda ukuba asilandele ekufundeni? Singajabula ukukulethela iBhayibheli uma nje uzovele uphakamise isandla sakho. Ngizoba namanye amalunga amadala omunye eze lapha futhi athathe amanye omunye baphakamise izandla zabo emumva lapho futhi ngiyabonga mfowethu. Futhi uma ufuna iBhayibheli vele uphakamise isandla sakho nje futhi bazokulethela lona.
Now the only way that a church can be built, the only way that a man can have faith,
manje indlela kuphela ibandla lengakhiwa ngayo, indlela kuphela umuntu angaba nokukholwa ngayo ayisikho ngokwehlelo lakhe, hayi ngokuhlanganisa kwakhe, kodwa ukukholwa kwakhe akuphumule phezulu kwesayense yezenkolo yeminye imibono yomunye umuntu, ngoba wona uthi awube ngumuntu ngakho konke. Kodwa indlela kuphela ukukholwa okungathola ngayo indawo yakho yokuphumula eqinileyo iphezu kwezwi kaNkulunkulu elinganyakaziseki nelingaguquleki, ukukholwa kuvela ngokuzwa, ukuzwa izwi. Kuthatha kanjalo ke futhi uma ukukholwa uziwa futhi kwemukelwa sekuqazululwe kuze kube phakade, kukho lutho okunye okungake kukugudluze. Akunandaba ukuthi kufikani noma kuhambani, akukho okungake kuguqule lokho kukholwa. Cabangani ngalokho. Uqelise kwehanga futhi awusena kuguquka okwesikhathi nephakade. Uqelise kwehanga kuze kube phakade, ngokuba uNkulunkulu ngumhlatshelo wodwa uphelelise njalo njalo labo abangcwelisiwe noma ababiziweyo. Nokukholwa kunendawo enkulu ngempela kumKristu. Impilo yekholo ukuthi kungathatha ukuma kwakho eceleni kwethuna elinodaka noma phezu kwebhokisi lomngcwabo ikhaskete, lapho ingane eligugu noma isithandwa sesedlulile kulokhu kuphila saya ngaleya. Nangokugolozela kweso lokhozi ibingabheka kuye owathi ngingokuvuka nokuphila, futhi bayazikhohlwa izinto esezidlule, bajonga emgomweni wokubizwa okukhulu. Ngijabula kakhulu ukuthi uNkulunkulu uhlinzeke okunjalo futhi ukwenze kwaba yisiphiwo sangesihle kubo bonke. Azoba yilokho kamabandla. Amabandla kuchazi khona ukuthi amahlelo noma izinhlangano, kuchaza ukuthi amaqembu abantu bamakholwa ohlangene ndawonye phansi kwenhlanganyelo yezwi. Futhi kulokhu ukufundisa kwesimangaliso lapho kukaPawulu ongcwele ezendlalelweni ezahlukweni zangaphambili ubephathelene ngqo nobuNkulunkulu obukhulu benkosi uJesu nokuthi wayengubani. UKristu wayenguNkulunkulu wenziwa kanjalo ukuze abantu bakwazi ukumuzwa ngokumphatha nokumthinta nenhlanganyelo naye. UKristu inkosi uJesu wayengumzimba uNkulunkulu ayehlala kuwo. UNkulunkulu waba yinyama wakha phakathi kwethu. UTimotheo kuqala sesithathu elishumi nesithupha kuvunyiwe ukuthi inkulu imfihlakalo yokukhonza ngokuba uNkulunkulu wabonakaliswa enyameni. UJehova omkhulu wehla wayesenziwa obambekayo ngokuhlala emzimbeni wendodana yakhe uQobo, ememezela futhi enza kuba izwe libuyisane naye. UNkulunkulu wayengelutho, uKristu wayengasilele ngalutho kuNkulunkulu. NoNkulunkulu wayengasilele ngalutho kuKristu. Ababili ndawonye benza ubuNkulunkulu ngokomzimba. Wenza obamncinyane kunezingelosi ukuze ahlupheke. Izingelosi ngeke zahlupheka.
Jesus was the tabernacle that God dwelt in.
UJesu wayeyithabernakele uNkulunkulu ayehlala kulo. IBhayibheli lasho esahlukweni sesikhombisa sezenzo zabapostoli ukuthi amathabernakele nomhlatshelo wokushiswa neminikelo yokushiswa awuyithandanga, kodwa ungilungisele umzimba.
high dwelleth not in tabernacles made with hands?
Ngepho phezu konke akahlali emathabernakele enziwe ngezandla kodwa ungilungisele umzimba ukuthi ukuhlala ethabernakele noma ukuhlala enhlanganyelweni nomuntu. UNkulunkulu evumela sizothi nje singaqeda ngalesi sahluko lapha noma siqeda ngalencwadi sifuna ukubuya emumva bese sicosha incwadi kaRuthe futhi sikhombise phakathi lapho ukuthi uNkulunkulu waba kanjani isihlobo somndeni kuba abuyisane nolahlekile ngokuhlanganyela nokuba ngomunye wethu. Umhlengi ufanele abe isihlobo somndeni futhi indlela kuphela uNkulunkulu ayengaba isihlobo somndeni kithi ngokuba abe ngomunye wethu. Ngakho wayengeke abe ingelosi futhi abe isihlobo somndeni kumuntu. Izolo kusihlwa ngenkathi ngikhuluma nendodana edabukile enhliziyweni uphathini wami kamama osanda kushona nje wathi, "Oh mfowethu Bill, ngicagele useyingelosi kulo busuku." Ngathi, "Khabo El, akasoze aba ingelosi ngowesifazane kulo busuku njengoba uNkulunkulu amenza nje. Futhi uyothela enjalo lotho kuba ingelosi. UNkulunkulu wenza izingelosi, akazange enze abantu babe izingelosi. Wenza izingelosi nabantu. Ngakho abantu abasoze baba izingelosi, nezingelosi azisoze zaba ngabantu. UNkulunkulu wabenza behluka. Manje futhi kuKristu eba inyama ukuhlenga kulelo phesheya elikhulu lapho umuntu ayewe khona. Nalokho okungafi ngesono kwakwehlile, uNkulunkulu wehla wayesethathe isimo sesimo somuntu, wayeseba isihlobo somndeni kithi ukuze athwale izono zethu nokufa kwethu. Futhi komunye emfanekiso ngokwenza ebesinikeza ezifundweni zangaphambilini, isendlalelo esincane nje ukuze isifike sizoqonda. UNkulunkulu esendleleni yakhe enyukele eCalvary njengoba udosi lokufa lwaluphezu kwakhe futhi lwalububuza lumzungeza futhi egcineni lwamtinyela waze wafa. Wafila ngalaze laye kukukhanya, wafinyanga nezinkanyezi akwangakunikeza ukukhanya kwakho noma ukuthi wakwenza kanjani lokho ukusigxilisa okwehanga isitinyeli sokufa. Ukuba wayekade engumuntu enokungafi, ukuba wayekade semzimbeni moya noma wayekade semoyeni, ukufa akunakho kulawulwa kwalokho. Kwakufanele kube inyama ukuze akwazi ukuthatha esitinyeni sokufa. Kodwa uma inyosi noma isihlokazane esitinyelayo uma sike satinyela kwajula, asisophinde sitinyele futhi, sishiya isitinyeli enyameni. Futhi yilokho uKristu abe noma uNkulunkulu aba yikho. UKristu wahlala enyameni ukuze asigxilise kwehange enyameni yakhe uqobe isitinyeli sokufa. Futhi ngenkathi ukufa kumonyuka kuye esiphambanweni, kwasho isitinyeli sakho akubange kusakwazi ukubuye kutinyele ikholwa. Kungenza umsindo wokumumuza, kungenza ukububuza nosongo, kodwa kungetinyele, akunasitinyeli. UPawulu ongcwele omdala ekumashweni kwakhe kokufa wamemeza kakhulu wayesethi, "Oh kufa, luphi udosi lwakho na? Futhi thuna kuphi ukunqoba kwakho na? Kepha makabonga uNkulunkulu osiphi ukunqoba ngenkosi yethu Jesu Kristu, ngokuba kokubili ukufa nethuna ulahlekelwe amandla akho." Manje-ke ngesonto ledlule esithathe sidlula eziqalweni zemfundiso ngoKristu esahlukweni sesithupha, sifunda lokhu siqhubekele kokupheleleyo. Futhi sithole ukuthi abantu namhlanje emabandleni amaningi kanye neBrenham Tabernakele nahlukeneyo sibeka kakhulu ekutadisheni ngeziqalo ngoKristu. Wayeyindodana ka-Abrahama, wayeyindodana ka-Gasbanbani, nasekuqhubekeleni emuva izizukulwana. Kodwa iBhayibheli lathi asibeke eceleni lezo zinto futhi siqhubekele kokupheleleyo. Kuqala nifanele nazi imfundiso, bese kuthi-ke nifanele nazi zonke lezi zinto. Manje-ke asizibeke eceleni. Wathi, "Ngokuvuka kwabafileyo kubeka izandla emibhaphathizo nazo zonke lezo zimpahla ezifile nguNkulunkulu." Nokho zina kuphila kuzo kodwa ibandla namhlanje liya kulezo zinto nje oh siyakholelwa ebuNkulunkulwini bukaKristu yebo impela siyakholelwa embabathizweni wamanzi yebo impela ukubeka izandla uPaul wathi siyakwenza konke lokho uma uNkulunkulu evuma kodwa ebusweni bakho konke lokho asikubeka eceleni manje futhi sikhubekele kokupheleleyo manje ibandla lingeke lapheleliswa ngezinhlangano liqhela kakhulu kuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi noma liqhela kakhulu kwelinye nelinye sidweba izithiyo sizihlukanisa thina kubonakala sengathi asinakho ukukholwa kodwa manje ke uma sidlula kulezo ziqalo zemfundiso uma siqhubekela ekupheleleni khona ke lezo zinto ezincane ziphenduka zingabe zisaba ngezisetshenziswa kangako singene kuhlobaneni futhi sithola ukuthi indlela kuphela esingapheleliswa ngayo ngokuba kuKristu futhi siyathola ke ngokufundisa kweBhayibheli singena kanjalo ke kuKristu hayi ngombhaphathizo wamanzi hayi ngokubeka izandla hayi ngokufundisa kepha ngamoya munye thina sonke sibhaphathizwe sibe mzimba munye futhi sibe ngabaphelelisiweyo ngokuhlupheka kwakhe manje ke sibonga ngokwehlukile sicabanga ngokwehlukile senza ngokwehlukile siphila ngokwehlukile hayi ngoba kungumsebenzi esiwumiselweyo noma singabe sonto kodwa ngenxa yothando lukaNkulunkulu alwabe ndawo zonke ezinhliziyweni zethu ngomoya ongcwele lokho kusenza sibe izakhamizi ezingabangani zombuso kaNkulunkulu manje ke akukohlelo noma zithiyo kulokho sonke singumzimba omkhulu owodwa manje sesilungele ukungena phezu kwesifundo sasekuseni emizizwaneni embalwa enye futhi into eyodwa engithanda ukufinyelela kuyo lapha okungukuthi ukuthi uPaul ekhuluma encwadini yesikhombisa noma isahloko sesithupha siyathola lapha ukuthi senziwe saphelela kuKristu bese kuthi ke eveseni leshumi nantathu lesahloko sesithupha isandlalela esincane nje
for when God made promise
Ngokuba lapho uNkulunkulu wamthembisa uAbrahama wazifunga yena lokhu kungekho omkhulu kunaye uNkulunkulu wazifunga yena ngoba wayengenakufunga nganoma ubani omkhulu kunaye manje sifuna ukubuyela emuva asiye kwabaseGalatiya imizuzwane embala nje sibuyele encwadini kwabaseGalatiya futhi sithole kwabaseGalatiya besithathu eleshumi nesithupha futhi sizofunda lapho umzuzwana nje ngalokho afunga ngakho
Now to Abraham and his seed were the promise made. He saith
Manje kwethembiso zanike uAbraham nenzalo yakhe akasho ukuthi nakuzo izinzalo kungathi ngeziningi kepha kungathi ngeyodwa enzalweni enguKristu. Manje uma nizokaphela nifunde lokho nisondele manje lapho nifunda izithembiso ubuningi Zanikwa uAbrahama nenzalo yakhe ubunye uAbrahama nenzalo yakhe manje inzalo kaAbrahama yayinye okwakunguKristu ngokufanekisela uIsaka kodwa uAbrahama wayenabantwana abaningi wayenoyedwa ngaphambi kokuba abe noIsaka okwakukhombisa ukungena ngesinyelela kokungakholwa kukaSara owayefuna uHana ukuba alethe umntwana ecabanga ukuthi wayesegubhe kakhulu noNkulunkulu ukuba edlule futhi enze enye indlela ethi izendleleni ayethembise ukukwenza kodwa uNkulunkulu uyagcina isithembiso sakhe akunandaba ukuthi kungabonakala kungokungenangqondo kanjani uNkulunkulu ophezelekile esithembisweni sakhe Nosara wacabanga ukuthi mhlawumbe wayengaba noHana noma uHagari njalo inyokazi yakhe ukuba azale ingane uAbrahama futhi wayezoyithatha naleyo yaba nguIshmayeli okwakuyiva enyameni kusukela lapho kuze kube manje usalokhu kuyiva enyameni ngokuba lapho kuvela ama-Arabu futhi kade beyileyo ndlela njalo manje njalo uma ungakholwa izwi kaNkulunkulu elisobala futhi uzithathele enye indlela ethize kuyoba yivenyameni yakho kusukela lapho kuqhubeke thatha nje lokho okushiwo nguNkulunkulu uma alisho lokho yilokho nje akuchazayo oh malibusisi igama lakhe thatha izwi lakhe nje akulandaba ukuthi yini ezama ukwedlula uthi Awu ngempela akuchazi khona lokho uchaza nje lokho elikushoyo nga uNkulunkulu enza isithembiso
Now if we'll notice
Manje uma sizoqaphela ngokusondela zethenjiswa u-Abrahama nenzalo yakhe omunye kwakuyinzalo ubunye nenye kwakuyizithembiso kunesithembiso esingaphezu kwesodwa nomuntu ongaphezu koyedwa ofakwe enzalweni ka-Abrahama. Niyabo kunenzalo eyodwa kodwa abantu abaningi balenzalo niyabo babengesuye nje u-Abrahama yedwa noma u-Isaka yedwa kodwa kwakukuyo yonke inzalo ka-Abrahama. Izithembiso senziwa kuleyo naleyo nzalo ngayinye yaleyo nzalo. Niyakuthola na? Ngakho-ke thina ngokuba ngabafile kuKristu ngokwemibhalo sithatha inzalo ka-Abrahama futhi siyizindlalifo ngokwesithembiso, hhayi ngokujoyina isonto noma ukubumba izinto ezifile noma kanjalo, kodwa ngokuzalwa ngumoya kaKristu siyinzalo ka-Abrahama futhi siyizindlalifo ezihlangane kanye naye embusweni. Bese siyaqhubeka-ke ukufunda manje-ke phambidlana nje manje uNkulunkulu wenza isifungo manje ivesi lesishumi nesikhombisa lesahluko sesithupha. Lapho-ke uNkulunkulu ethanda kakhulu impela ukubonisa izindlalifo zesithembiso ukungaguquleki kwecebo lakhe waqinisa ngesifungo. Oh, asiphumule manje imizuzu embalwa. uNkulunkulu ethanda kakhulu hhayi ukuthi wayedingeka kwenze kodwa ukwenza lokhu kube yinto eqinisekile. Manje sesivele simtholile uNkulunkulu eba yinyama wakha phakathi kwethu ukuthi wazibonakalisa kanjani yena ngakulo izwe. Ngenkathi ethola owesifazane esekuphingeni wathi angikulahli, hamba ungabusona. Ngenkathi ethola abagulayo wavele wenza nje ngendlela ayezokwenza ngayo ngokuba wayenguNkulunkulu futhi waphilisa abagulayo, wavusa abafileyo, wathethelela izono. Akula ndaba ukuthi babenjani nokuthi bangaki nokuthi bahlubuke kanjani, uyabathethelela noma kanjani ukuba babevuma ukuza futhi bacele. Manje qaphelani uma uNkulunkulu enza noma ngasiphi isikhathi esisodwa esicini esithize futhi uma leso sici esifanayo sivuka futhi uzofanele enze ngokwesibili njengoba enza esikhathini sokuqala. Kungenjalo akanabulungiswa. Niyabo, akula ndaba ukuthi usesolweni kabi kanjani, ukuthi usukhothe kanjani, uzokwenza kuwe njengoba enza kulowo wesifazane owileyo. Kungenjalo wenza ngokungesikho-ke. Ukuziphatha kaNkulunkulu ngumuntu wakhe, nalokho ayikho ekuziphatheni kwakhe kumemezela umuntu wakhe, futhi yileyo ndlela oyiyo ekuziphatheni kwakho kwempilo kuyasho ukuthi uyini. Njengoba sibe nakho futhi sedlula kukho isifundo noma ezimbili ezedlule, abantu be-Methodist babefuna ukumemezela. Uma umemeza unawo, iPentecostal ithi uma ukhulume ngezilimi unawo, umkhakhazeli wathi uma ukhakhazela unawo, abakhakhazeli base-Pennsylvania. Futhi sithole ukuthi bonke banephutha. Impilo yakho iyakumemezela. Ukuba ngumuntu kwakho kuyakumemezela oyikho. Umuntu waziwa ngemisebenzi yakhe nalokho impilo yakho eyikho. Nizwile indaba endala, impilo yakho ikhuluma kakhulu, angikwazi ukuzwa amazwi akho. Ngakho noma ngabe uyini uyikho, impilo oyiphilayo iyakhombisa ukuthi nhloboni yomoya ekuwe. Khona-ke ungahle uzifanise nento engesiyo noma uzifanise nento eyiyo. Mangisho ungahle uzifanise nomKristu, kodwa kuyoba khona masinyane kufike isikhathi lapho kuyobekwa isisefo. Khona-ke kuyokhombisa ukuthi uyini. Iketango liqine kakhulu ekuxhumaneni kwalo okubuthakathaka kunakho konke. Ngenkathi uKristu indodana kaNkulunkulu efakwe esivivinyweni, kwakhombisa ukuthi wayeyini impela. Uma ufakwa esivivinyweni siyofakazisa ukuthi uyini. Ukuphila kwakho njalo kubonisa ukuthi yini engaphakathi kuwe. Masinya qiniseka ukuthi izono zakho azikufumani, futhi yilokho esizama ukukusho.
John 5:24, he that heareth.
UJesu wathi kuJohane ongcwele wesihlalo lamashumi amabili nane ozwa hayi ukuthi oqhaqhazelayo okhulumayo ozwa izwi lami futhi akhoyo ongithumileyo unokuphila okuphakade futhi akasayi kwahlelweni kodwa wedlulile ekufeni wangena ekuphileni ngukholwa kwakho nokukholwa kwakho kuvunywe ngezindebe zakho kubonakalisa kubantu abangaba nakho kuzwa kodwa ukuphila kwakho kuvulekile phambi kwabo bonke ngakho akunandaba ukuthi uzama kangakanani ukunyakaza kanje nokwenza lokhu akusoze kwasebenza kufanele kube kuwe yilowo mnyombo wendaba yonke ukukholwa okuqondene nawe kuKristu ovukileyo njengomsindisi wakho ukuthi ungakwesokunene sikaNkulunkulu esebenza endaweni yakho kulokhu kusa njengoba usebenza endaweni yakhe ezansi lapha njengofakazi ufakazi uzosebenza esikhundleni somunye akumele njengofakazi futhi njengoba ukuphila kwakho kubonisa lapha ukuthi ufakazi bakho buyini kuKristu buyabonisa lapho futhi bubonisa lapha futhi uphezulu lapho njengalokho ayikho ngawe ubonisa kokubili lapho nalapha ngakho ngokukholwa kwakho usindisiwe nalokho kuphela ngakho amavuso amadlingozi ukuzwa noma yini akunandawo nhlobo kulo manje akusikho manje niyacabangi okungalungile ukuthi angikholelwa kula madlingozi impela kodwa esikukho manje sizama ukubholela kulaba bantu balolu suku akusiwa amadlingozi udevil uthathe lezo zinto wayesedlebeleka nabantu ebavumela basekele isiphetho sabo saphakade phezu kwamadlingozi ukumemeza kukhuluma ngezilimi ukuya esontweni masontonke wenza njengomKristu lokho kungeke kube nokukodwa ukuthela ngalolo suku uma umuntu engazalwa ngokusha nokuphila kwakho kubonisa lokho oyikho ngaphakathi yabo hhayi amadlingozi akho ubungaba negazi ezandleni zakho ubungakhuluma ngezilimi ubungaphilisa abagulayo ubungagudluza izintaba ngokukholwa kwakho futhi awukabi into yalotho kwabaseKorinte bokuqala eshumi nantathu niyabo kufanele kube yinto eyenzeka ngokuzalwa okuvela kuNkulunkulu noNkulunkulu ungenisa ukuzalwa okusha kuwe bese ekupha ingxenye yakhe uqobo bese ke lezo zinto ziba njalo usungokudaliweyo okusha ngibapha okuphakade sedlule egameni elithi iphakade kuze kube phakade yibanga lesikhathi iphakade kungukuze kube phakade kuze kube phakade naphakade kodwa linye kuphela iphakade futhi sithole ukuthi wemukela ukuphila phakade negama lesigreki lithi zoe okuchaza ukuthi ukuphila kaNkulunkulu futhi wemukela ingxenye yokuphila kwaNkulunkulu okukwenza indodana kaNkulunkulu yokomoya futhi unokuphila okungune phakade nje njengoba uNkulunkulu engunaphakade awona kuphela ayikho indawo yokuma ngoba wawungenandawo yokuqala noma yini nokuqala nokuphela nakho okungena kuqala akuna kuphela sinithanda kakhulu lelozwi eligugu ukuthi umKristu ufanele qiniswe kanjani ekukholweni owanikelwa abangcwele kwabakanye futhi singashukunyiswa sisuka endaweni siyendaweni futhi sijoin amasonto ehlukene noma iliphi isonto ofuna ukusonta kulo lilungile inqobo nje uma ungumKristu kodwa kuqala beka into yokuqala eyilokho kuzalwa okukwenza ube isihlobo somndeni kuNkulunkulu njengoba uNkulunkulu waba isihlobo somndeni nawe uba isihlobo somndeni ukuze akuvuse ngaphambi kokuba akuvuse uzofanele akunike ukuphila okuphakade khona-ke uNkulunkulu wadingeka ukuba abe isihlobo somndeni ukuba athathe ukufa ukuba akuvuse manje-ke ufanele ukuba ube isihlobo somndeni kuye ukuze uye ekuvukeni Niyabona ukuthi kuyini na ukushintshanisana nje uNkulunkulu waba nguwe ukuze wena ube uNkulunkulu niyabo uNkulunkulu waba ingcenye yakho inyama ukuze wena ngomusa wakhe ube ingcenye yakhe yilokho kuphela ukuba ube nokuphila okuphakade isithombe sihle nje ukuthi oh siyakuthanda manje uNkulunkulu ethanda kakhulu wayengadinge kukwenza kodwa wayethanda ukukwenza Ngijabula kakhulu ngalokho anijabule nina ukuthi uNkulunkulu wethu uyathanda na bukani ukuba ke waye ukuba waye ngabekezeli na yini isithelo sikamoya na uthando ukujabula ukukholwa ukuthula ukubekezela leyo ingcenye kaNkulunkulu ekuwe futhi ingaba nokubekezelelana ibekezelele imithwalo yomunye nomunye nithethelelana njengoba uNkulunkulu ngenxa kaKristu uyanithethelela moya kaNkulunkulu kuwe ukwenza ube ngaleyo ndlela kwasekuthi ke ngenkathi uNkulunkulu elapha emhlabeni futhi waba nguwe waba isono ukuthi yena ethatha isono sakho wakuthwalela sona futhi wakhokha intawulo yakho ngaso uNkulunkulu uyabekezela ethola imithwalo yethu futhi manje ke uNkulunkulu omuhle Uma ufuna izinto ezithize ngendlela yakho uyazi uNkulunkulu muhle ngokwenele ukukwenza lokho uyathanda ukukujabulisa uyafuna uluthando nothando lwakhe olukhulu lempoqo kuba ngisho aze ehlele ngezantsi ngesinye isikhathi kuba akudedele ube nezinto ozifunayo bukani uThomas emva kokuvuka uThomas wayengakholwa oh Unabantwana abaningi namhlanje kodwa Thomas wathi qhabo qhabo ngizofanele ngibe nobufakazi obunye obonakalayo ngizofanele ngifake izandla zami ohlangothini lwakhe nakweyakhe iminwe yami ngapha ezandleni zakhe ngaphambi kokuba ngizokholwa mina angikathali ukuthi uthini niyabo wayephume waphela enqubweni yombhalo ngaso leso sikhathi ufanele ukholwe ngakho wathi ngizofanele ngibe nolunye uhlobo lobufakazi obonakalayo ukufakazisa noJesu wabonakala muhle woza Thomas uma lokho kuyilokho okufunayo awu nakho lapho okhona ungaba nakho leyo ndlela esiyiyo sithi kosi ngifanele ngikhulume ngezilimi ngifanele ngimemeze ngifanele oqhubeka ngizokudedela ube nakho inhle Gakho wafaka izandla zakhe ohlangothini lwakhe wayesethi oh inkosi yami noNkulunkulu wami wathi manje Thomas uyakholwa selokhu ubonile kodwa kuwe ngani umbuzo wabo ongenabufakazi ubonakalayo kodwa nokho awukholwe nakho lapho okhona yilapho esifanele sifiyele khona mkhulu wengakanani umvuzo wabo abangabonanga lutho kodwa nokho bawukholwe kuyisenzo sokukholwa ukuthi siyawemukela manje ngiyazikholwa izibonakaliso zilandela abakholwayo kodwa sibeke kuqala izinto kuqala ungaba nazo izibonakaliso ngaphandle kwalokhu Paulu wathi wawungaba nakho Wathi bengakhuluma ngolimi njengabo bobabili abantu nezingelosi angiyinto yalutho ngiyakhuduza izintaba ngokukholwa kwami angiyinto yalutho bengaqonda iBhayibheli ngokuthi bengingazi zonke izimpihlakalo zikaNkulunkulu angiyinto yalutho niyabo lokho iziphiwo zikaMoya ongcwele ngaphandle kukaMoya ongcwele umoya ongcwele uNkulunkulu uNkulunkulu luthando ukujabula ukuthula ubekezela ububele ukukhuthazela Lo ngumoya kaNkuluNkulu yilokho uNkuluNkulu akuvusayo ngemihla yokugcina ngalowo moya manje engathanda uNkuluNkulu ethanda kakhulu kakhulu impela ukubonisa izindalifa zakhe nezithembiso uNkuluNkulu ethanda ukubonisa izindalifa ubani izindalifa na thina ngokuba ngabafile kuKristu sithatha inzalo kaAbrahama futhi siyizindalifa Oh ngabe lokho kuyazika na sizindalifa zombuso kaNkulunkulu ngesithembiso sifungelwe uNkulunkulu wayengadingekile ukuba afunge izwi lakhe liphelele kodwa wafunga futhi ngaye ngokuba wayengekho umkhulu kunaye njengoba sifunda kubeka umzuzwana nje lalelani Isithembiso sokungaguquleki kwecebo lakhe wasiqinisa ngesifungo ukungaguquleki okungashintsheki uNkulunkulu angeshintshe uzofanele ahlale fana futhi uma uNkulunkulu aphilise umuntu oyedwa ogulayo angeke shintshe neze isimo sakhe uNkulunkulu uthathelela isoni esodwa isifebe esodwa angeke shintshe isimo sakhe ukungaguquleki ukungashintsheki kwezwi likaNkulunkulu uNkulunkulu wathi endaweni eyodwa ngiyinkosi ephilisa zonke izifo zenu uzofanele ahlale nalo ukuba ungongena siphelo wayazi kuya ekupheleni kusuka ekuqaleni manje mina ngingathi ngizokwenza lokhu neBhayibheli lathi besifanele sithi uma inkosi ithanda ngoba ngingofaya ngazi ngezinye izikhathi ngidingeka ngilihoqise izwi lami kodwa uNkulunkulu angeke lihoqise elakhe uNkulunkulu futhi wacela into eyodwa kuphela uma ukholwa ohe uma ungakholwa konke kungenzeka uma ukholwa yilokho kuphela wena uma unganaki umbuzo kodwa umbuzo awukho ezini kaNkulunkulu ngoba ukungaguquki kwakhe angeshintshe kuhle kanjani manje lalelani njengoba sifunda sehla ukuze ngezinto ezimbili ezingeguquleke kungenzeka uNkulunkulu angeqamba amanga ngazo akunakwenzeka ukungenakwenzeka nokungaguquleki ngempela kuyigama elifanayo ungeshintshe ungegudluke kuzofanele kuhlale kufana njalo njalo kungeshintshwe ukungaguquleki nokungenzeke nokubili ngezinto ezimbili ezingeguquleke kungenzeka uNkulunkulu angeqamba amanga ngazo sinezinto ezimbili yebo kuqala izwi lakhe lathi wayezokwenza okwesibili kwakuyisifungo sakhe esifungelwe wayezokwenza oh he hloboluni lwabantu esifanele sibe yilo na kungani sifanele sishukunyiswe futhi sigijinyiswa futhi sithatha izinto zezwe futhi senza njengalobu buKristu bohlobo oluthuthene luka 1957 na sifuna ukuba uhlobo oluyifashion endala oluthatha uNkulunkulu ezweni lakhe futhi sibize lezo zinto ezazingekho ngokungathi zazikhona uma uNkulunkulu asho njalo lokho kuyakuxazulula uAbrahama owanikwa isithembiso kuye nenzalo yakhe wabiza izinto ezazingekho ngokungathi zazikhona ngokuba kwakuyisithembiso sikaNkulunkulu azi ukuthi uNkulunkulu wayengenaki ukuqamba amanga wamethembisa lokho futhi wakukholwa futhi lapho eminyaka edlula nesithembiso sabonakala sikhela esweni lemvelo sisondela kakhulu kuAbrahama esikhundleni sokuba buthakathaka futhi athi awu mhlawumbe ayikho into okuthiwa kuphilisa kukaNkulunkulu mhlawumbe ngiphunyukile mhlawumbe ayikho into enjalo mhlawumbe ngibe nephutha kukho konke ukucabangela kwami manje ke lokho kubonisa into eyodwa ukuthi awukazalwa ngokusha ngokuba sicedile ngesonto ledlule ukuqhubekela kancanyana nje emuva esahlukweni ngokuba akuna kwenzeka ukuba umuntu oke wanambitha iziphiwo zasezulwini nezinto ukuba awe futhi ukuba azevose kuphendukeni ngokoqobo akuna kwenzeka nhlobo ngokuba lowo ozelwe uNkulunkulu aka futhi angeke ona ngokuba imbeko kaNkulunkulu ihlala kuye akana kona indlela kaNkulunkulu iyizwi kaNkulunkulu ukukholwa kuvela ngokuzwa ukuzwa izwi umhlatshelo wenziwa sekuphelile manje uma wenza ukungalungile uNkulunkulu uyokwenza ukhokhe ngakho kodwa uma ukwenza unephutha awukwenzi ngamabomu isahluko seshumi ivesi lamashumi amabili nesikhombisa ngiyakholwa ngokuba uma sona ngamabomu emva kokuba sesemukele ukwazi kweqiniso kodwa emva kokuba usuke wazalwa usuneqiniso hayi ukwazi kwalo kodwa semukele iqiniso futhi liba ngokwangempela futhi ngumntwana kaNkulunkulu ngokwesikhathi nephakade uNkulunkulu wafunga ukuthi wayezokwenza uJesu wathi ozwa amazwi ami akholwe ngongithumileyo unokuphila okunguna phakade futhi ngiyakuvusa ngomhla wokuphela akasoze aye ekwahlelweni wedlulile ekufeni wangena ekuphileni manje ngesifungo esinjalo uNkulunkulu ethanda ukuba sikwemukele manje bhekisisani ukuthi uthini lapha uPawulu ekhuluma ebandleni Kungenzeka uNkulunkulu angeqambe amanga. Sifanele sibe nenduduzo enamandla. Akusikho ukuthi awu uma amaBaptist engangiphathi kahle ngizoya kuma Methodist niyabo. Sifanele sibe nenduduzo enamandla thina. Obalekele thina esibalekele ekulibambeni ithemba esilimiselweyo. Manje ekufundweni kwelokugcina esinalo njenge hange lomphefumulo ithemba isifungo sikaNkulunkulu esifungelwe esinalo njenge hange lomphefumulo liqinile liqinile lingena kokungaphakathi kweveyili ake sikhulume umzuzwana nje ngokuthi iveyili asilitholanga kahle kakhulu ngesonto elidlule ebusuku eveyilini iveyili inyama iveyili yiloko okusivimbela ukuba sibone uNkulunkulu ubuso nobuso kuleli bandla iveyili okusivimbela ukubona izingelosi ezindaweni zazo kulokhu kusa zimi ngasezihlalweni iveyili yiloko okusivimbela ekumboneni sifihlwe emva kweveyili naleyo veyili inyama singamadodana namadodakazi kaNkulunkulu sisebukholeni bukaNkulunkulu izingelosi zikaNkulunkulu zimise ngazonke kulabo abamesabayo sisebukholeni bukaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi angisoze nganishiya angisoze nganiyekela ngiyakuba nani njalo kuze kube sekupheleni kodwa iveyili inyama yilokho kusivimbela ebukholeni bakhe kodwa ngumphefumulo umoya ngokukholwa kwethu siyazi ukuthi uyasiqaphela umi ngakithi ulapha manje ezade edodayini ngokunyukuthi umprofethi omdala wayekakwe yimpi nenceku yakhe yaphuma yaze ithi o baba lonke izwe likakwe abezizwe no-Elija wasukuma wayesethi ngani ndodana baningi abanathi kunalabo abanabo awo wacwayiza ngamehlo akhe wayeseqalaza wayengaboni lutho wathi Nkulunkulu ngithanda ukuba uvule amehlo akhe ususiveyili futhi ngenkathi iveyili iqathaka phezu kwamehlo akhe ngokuzungeza kulowo mprofethi omdala kwakuyizinqola zomlilo izintaba yayivuta umlilo nezingelosi nezinqola nakho lapho khona oh khona uGehazi wayengathi ngiyaqonda manje niyabo iveyili yaqathaka silapho ke isithiyo nakho kubambisiseni iveyili yilokho okusivimbela singaphili ngendlela esifake ngayo iveyili yilokho okusivimbela ekwenzeni izinto esifuna ngempela ukuzenza noNkulunkulu wabozwa ngeveyili enyameni neveyili yadatshulwa kayaba kabili noNkulunkulu waba nguNkulunkulu futhi wavuza iveyili ayezifihle kuyo lokho ngokuvuka kwenkosi uJesu efakazisa kithi ukuthi le veyili esifihlwe kuyo manje ngokukholwa siyalikholwa futhi siyalibukela futhi uma le veyili idatshulwa iba kabili ngiyoya ebukhoneni bakhe ngize lesi siqiniseko ngazi ukuthi ngimaze emandleni okuvuka kwakhe ekufikeni kwenkosi uJesu le veyili iyavuthwa futhi ngendlela ephelelisiweyo ngiyoze ngihambe futhi ngikhulume naye njengomsindisi wami noNkulunkulu wami uma esethatha izihlalo zobukhosi sikaDavide futhi siyophila kuze kube phakade le veyili emva kokuba isiphelisiwe kodwa le veyili nesono kuyo akunandaba ukuthi kanjani ungalokothi ucabange ngalowo mzimba okhazimulisiweyo kulo mhlaba ufanele ufe okufanayo njengoba umphefumulo wakho uzofa ukuba uzalwe ngokusha ekupheleni hayi ukudla izinyama nokwenza lokhu nokuphelelisa umzimba usoze wabanalo futhi ufanele uyeke lokhu futhi wenze lokhu futhi wenze lokhu futhi wenze lokhu lokho ngumthetho lokho ngabagcina umthetho ngokweqile asikholelwa ezintobweni zangomthetho zensindiso siyakukholwa ukuthi ngumusa sisindisiwe futhi akusuwe awuhlangane ngalutho nakho ukhetho lukaNkulunkulu olukwenzayo Akekho ngeza kimi uma ubaba wami engamdonsi kunjalo futhi kuphela uJesu azela ukukwenza kwakungukuba athole laba ubaba ayebazi ngaphambili futhi wamisela ngaphambili ngaphambi kokusekelwa kwezwe babe ngamadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Amen. Akuyi ngogijimayo noma othandayo kodwa uNkulunkulu ohawukelayo uNkulunkulu okwenzayo ungeke wakhosha Qobo akukho nto owayenzayo uNkulunkulu ngumuzi wakusindisa. Hayi wena Qobo lwakho uma ukwenza ulento ongakhosha ngayo kodwa awunanto yokuqhosha zonke izindimiso iya kuye kuye manje ke ukunika ithemba eliqinisekileyo wafunga ngesifungo okungenakwenzeka ukuba abantwana bakhe bake balahleke. Manje bathola ukubhaqabulwa ngokwenza okungalungile. Uvule okutshalayo, uthola lokho, ungacabangi manje ukuthi uyaphuma nje futhi uone uzedlule nakho. Uma wenza futhi una leso simo okukhombisa ukuthi awukaze uzalwe ngokusha. Ngiyakuthola uma usenesifiso kuwe sokwenza okungalungile, khona ke usalokhu ungakalungi. Niyabo ngoba uphelelise njalo njalo labo nalezo zidalwa phansi kwetestamente elidala, phansi kwezinsuku zomthetho, kwakunikelwa iminyaka yonke njalo njalo, kwakungena kusisusa neze isono. Kodwa uma sibeka izandla zethu phezu kwekhanda lakhe futhi sivuma izono zethu futhi sizalwe ngokusha ngomoya kaNkulunkulu, asisenazo isifiso sesono. Isono sesedlulile kuwe lokho kungokwesikhathi nephakade. Uyokwenza amaphutha, uyowa. Uyokwenza okungalungile ngamabomu. Uyophuma ngesinye isikhathi futhi wenze izinto. Lokho akusho ukuthi ulahlekile. Lokho kusho ukuthi uzothola ukuqondiswa. Umfanyana wami izikhathi eziningi-ningi abantwana bami bayokwenza izinto nowakho uyayenza naye ukuthi wena bayazi ukuthi kuphambene nemigomo yakho yakho futhi bayazi ukuthi yini ebalindele uma bekwenza bazothola ukubhaqabulwa ngakho mhlawumbe okuhle kodwa kusalokhu kungumntanakho impela. Akunakwenzeka kulowo muntu ukuba abuye amuke futhi oke wazalwa ngokuphila okuphakade. UNkulunkulu akasuye umuphi wendiya ozo amazwi ami akhole ngongithumileyo unokuphila okungunaphakade futhi akasayi ohlelweni kodwa wedlulile ekufeni wangena ekuphileni. Ngiyakumvusa ngemihla yokuphela, leso isithembiso sikaNkulunkulu. Manje uma uqhubeka uthi oh awukhona-ke ngenza nje ngenza njalo engifuna ukukwenza, kodwa uma ungumKristu awufuni ukwenza into engalungile ngoba khona impela ukuphila okukuwe, sona impela isisekelo. Uma ufuna ukwenza okungalungile ukhombisa ukuthi into engalungile iphakathi lapha. Kungenzeka kanjani ukuthi amanzi ababayo namnandi aphume emthonjeni ofanayo na? Ngakho benkovekile ngakho konke kolunye uhlobo lwedlingozi noma enye into engakholekiyo elinye ivuso kukhohlwe kuyele e-altare bese uthi kuNkulunkulu suthe impilo yami endala enesono bese ungibeka esimweni esingangokuthi sonke isifiso sami ozelwe nguNkulunkulu akoni kunjalo akanasifiso sokwenze njalo. Impela udeveli uyomcupha lapha nalapho kodwa hayi ngamabomu, iBhayibheli lasho njalo. Udeveli uyomcupha ngasikhathi, impela uyomcupha wazama ukuphosa izicupho zenkosi yethu uJesu. Wakwenza kuMose futhi wambamba, wakwenza kuPetru futhi wambamba, wakwenza kwabaningi kodwa uPetru wamphika ngisho kodwa ke wahamba futhi wakhala kwamunyu wakukhona ukuthize kuye. Ngenkathi ijuba likhishwa emkhunjini, igwababa laphuma yaze lihamba likhala lalisemkhunjini kahle, kodwa ngenkathi liphuma imvelo yalo yayiyehlukile. Lalikwazi ukudla zonke izidumbu ezindala ezifile elalizifuna futhi leneliswa ngani na? Laligwababa kwasekuqaleni, lalingumthuthambi, lalingalungile, lalingumzenzisi owahlala othini nejuba lilikhulu njengoba ijuba lalinjalo. Lalikwazi ukundizela noma yikuphi lapho ijuba elalingandizela khona, kodwa lalikwazi ukudla ukudla okuhle njengoba nje ijuba lidla. Futhi-ke lalikwazi ukudla ukudla okubolile lokho ijuba elalingena kukudla ngokuba ijuba lithakwe ngokwehlukile, lenziwe ngokwehlukile. Lijuba lejuba ngeke lakugaya ukudla okubolile ngoba alinanyongo. Kwasilisazelwe ngumoya kaNkulunkulu uba ijuba likaNkulunkulu imvelo yakhe ukuguquka kwakhe ukwenziwa kwakhe yebo mnumzane faka umoya wejuba egobabeni alisoke lahlala phezu kwesidumbu uma lehlele phansi ngephutha impela beliyosuka ngokushesha belingeke lakumela lo wesilisa ozelwe ngumoya kaNkulunkulu akabekezeli angathi ehlele ebhareni ngesinye isikhathi kodwa uyophuma lapho ngokushesha owesifazane angathi amyenge amenze aguquleke kodwa uyafulathelisa ithanda lakhe futhi uyasuka lapho ngokushesha ngana uyijuba kunjalo awuzukumenza isithutha ngenxa yokuthi yena uyazi izibuzami njalazi ipimbo lami nomfakazi zisoze zamlandela uyijuba kwasekuqaleni yilapho engikhuluma khona into yangempela egcilisa okuyihange lapho qhisisani manje uNkulunkulu wafunga ithemba esinalo njengehange lomphefumulo kokubili ligcinile lingena kokungaphakathi kokungaphakathi okuyiveyile iveyile uNkulunkulu wehla embozwe ngeveyile enyameni ukwenzani na ukuzibonisa wadingeka azifihle ngoba sasingenaka kumbona futhi wazifihla emva kweveyile leveyile lalingubani na uJesu akusimi owenza imisebenzi ubaba wami kwasho uJesu ubaba wami uhlala kimi ngiyasebenza ubaba uyasebenza nami ngiyasebenza kuze kube manje nangu enjengombozwe ngeveyili ehamba enyameni uNkulunkulu uEmmanuel uNkulunkulu unathi uNkulunkulu waye kuKristu yenza ukuba izwe libuyisane naye nangu ehamba hamba manje wehla wayesenza ukungcwelisa noma ukulungiselela noma inhlawulo ukuthi ngokufa kwakhe wanikela wakhokha inani lesono kuze akwazi ukubuya futhi ahlala kithi khona-ke ukukholwa esinakho kungukukholwa okumbozwe ngeveyili noma umuntu ombozwe ngeveyili ngakho-ke asibuki izinto esizibona kule veyili iveyili inezimfundo futhi yenza izinto futhi ikhuluma izinto iyinto yesayense kodwa umoya kaNkulunkulu ophilayo ohlala phakathi lapha ubiza lezo zinto ezazingekho ngokungathi zazikhona uma uNkulunkulu asho njalo nakho ukumbozwa kwakho ngeveyili siseveyilini manje ngolunye usuku uyovusa le veyili engazalwa ngowesifazane ngesifiso socansi lowesilisa nowesifazane kodwa ngentando kaNkulunkulu uyokhuluma futhi uyofezeka khona-ke siyoba nomzimba njengomzimba wakhe uqobo okhazimulisiweyo siyombozwa ngeveyili ukuze sikwazi ukukhulumisana siqhawulane manje uma sisuka lapha kunethabernakele umzimba moya umfanekiso womuntu nje ongadli ongaphuzi ongalali uphapheme njalo njalo yilapho esiyakhona kodwa balinde phansi kwe-altare bememeza nkosi koze kube nini na koze kube nini na ukuba sibuye sehle ngoba bafuna ukuthawulana bafuna ukuhlala phansi futhi badle futhi baxoxisane bangumuntu alibusiswa igama lenkosi ngenkathi uNkulunkulu enza umuntu ngomfanekiso wakhe uqobo ekuqaleni wameza kanje wayehlanganyela omunye nomunye ngoba siyazana sithanda izinto uNkulunkulu asenza zona ngoba senziwa kanje ekufikeni kwakhe okukhulu labo asebelungele bayaba kanje njalo njalo ukungafi siyoma ekumfuzeni walibusisa lelo gama likaKristu futhi manje sinesibambiso sokusindiswa kwethu njengoba simemukela njengomsindisi oqondene nathi njengomphilisi wethu zonke lezi ezinye izinkokhelo ziyisabelo sezimali ekhokhwe kwipolisi yomshwalense amen niyazi ukuthi ipolisi yomshwalense yini ungahola isabelo sezimali kuyokuze kufike imali yephepha impela ungahola esabelweni sezimali futhi sihola isabelo sezimali manje kuphela into masinya lapho uhola isabelo sezimali inkokhelo iyakhiwa futhi umsebenzeli womshwalense ngesinye isikhathi wathi kimi Bill ngithanda ukukudayisela umshwalense ngathi nginawo mkami wangiqalaza ngapha nangapha manje akukho okuphikisana nomshwalense kodwa abanye abantu bampofu ngomshwalense ngakho bathi wathi umkami wangibuka emangele unomshwalense ngathi impela wayengazi lutho ngawo wathi awuphili nhloboni yomshwalense onayo na ngathi Isiqiniseko esibusisiwayo uJesu ngowabo oyisandulela esinjepho somuNkulunkulu wenkazimulo indalifa yensindiso ethengwe nguNkulunkulu ezizelwe ngumoya wakhe yagezwa ngegazi lakhe. Wathi lo muhle kakhulu Bhili, wathi kodwa ungeke ukubeke enhla lapha emathuneni. Ngathi kodwa ngikhipha ileyo into enkulu, angikhathazekile ngokufika lapho, ngikhathazeke ngokuphuma. Futhi njengalokhu mina mshwelete nguNkulunkulu waphakade ofungile ukuthi uyaphinda angifuse, ngifuze indodana yakhe ngomuntu okugcina. Ngiyohamba ngesibindi futhi ngiye ndududo nehanga lomphefumulo ukuthi ngisebule veyini kunento ethize engabonwa yangigcinisa okwehanga edwaleni le minyaka ngaleya. Ngenkathi amanzi amaningi egquma futhi egquma, akwenzi mehluko uma ukufa izinkonzi kumbe noma yini, akusehlukanisi nothando lukaNkulunkulu. Ihange lami liyabambelela phakathi kweveyini. Ngakuqubuka izikhukhula masifula kuhleleke makufike abaphika inkolo, ikhola lizalwa ngokutsha line hange. Ungeke wabona ngale kweleli veyili okwamanje, kodwa ngiyazi ihange lami libambelele ngaleya edwaleni leminyaka oyisithembiso esifungele ukuthi uyongivusa ngomuhla wokuphela. Akumangalisi ungakubuka ebusweni ukufa futhi uthi luphi udosi lwakho na, thuna kuphi ukunqoba kwakho na, kodwa makabonga uNkulunkulu osinika ukunqoba ngenkosi yethu uJesu Kristu. Sisesigijimini esandulelayo, asizukufika esifundweni. Sibe nesigijimi sethu esandulelayo, isigijimi esandulelayo. Senake naqaphela ngezinsuku zakudala zasentshonalanga, izikhathi eziningi ihambe ngancamula imizila emidala esigijimi esandulelayo, noma ivulandlela ngenkathi isitimela senqola sibhubha ngenxa yamanzi. Ivulandlela lagijimela phambili futhi labona izizwe zamandiya lazedlula, lase libona lapho okwakukhona umthombo wamanzi, laphuduma emumbo kuyotshela ubasi ngesitimela senqola. Yenyusane amahhashi wonke umuntu akame isibili, ngokuba ngale nje kwetaba kunomthombo omkhulu wamanzi wesigijimi esandulelayo. Futhi lapha isigijimi esandulelayo umuntu wake waxozomelwa ngudevele phakathi komlilo osheshayo, kodwa ukhona umuntu owathatha izigceke somshinigani, lowo kwakunguJesu. Isigijimi esandulelayo sihambe phambi kwethu, isathane umi lapho nomshinigani esixozomela njalo ebugqinini, futhi wasesabisa ngokufa, wayegadela umthombo impela, wayenjalo wanika umsebenzi wokuthunywa ngoba sasonile futhi saxoshwa kuwo. Kodwa isigijimi esandulelayo uKristu uyangena futhi wathatha isihleke. Ngilizwile lelo culo elidala, bamba isikaniso ngokuba angiyeza, bamba isikaniso lutho, ase sithathe, ase safuni ukuphinde sisibambe. UKristu wathatha isikaniso, haleluya! Umnyango uvulekile, kunomthombo ovulekile endlini kaNkulunkulu, emzini kaDavide, ukuba uhlanze wokuhlanzeka ongahlanzekile. Isigijimi sethu esandulelayo sesivele singenele. Isigijimi esandulelayo siyasitshela kule ndawo nje ngaphesheya le ngaleya, lapho ongasoke ukukhe khona, lapho okungayi kuba khona imibimbi, lapho ongeke usebenzise khona izimonyo zika-Max Factors ukukwenza ubukeke kahle kumyeni wakho. Isigijimi esandulelayo sihambile, ayikho lezi ndawo lapho okukhe khona futhi ukhandleke futhi ukhathazele. Kune ndawo lapho ongasoze ukhule khona, lapho ingane ingasoze khona yaba nobuhlungu basesiswini, lapho ongasoze khona waba nelokufakelwa noma izinyo ukuthola elokufakelwa. Haleluya! Walibuthisa igama lakhe, wangena phakathi futhi singena kufa, siyoma empuze ekuphuzeni kolunye usuku ngaphesheya yale. Izinkanyezi nelanga ngedlulwa ngokukhanya impela. Isigijimi esandulelayo sambe phambi kwethu. UJesu esigijimi sokusandulela usehambile, wangena khona esewaba ngumphristi omkhulu kuze kube phakade ngokuma kukaMelkisedeki. Lesi sigijimi esikhulu esandulelayo sihambe ngaphambi kwethu, senza indlela Fika ekubeni ngumoya imithombo emikhulu yothungo lwenkosikazi lukaNkulunkulu owayengena kuqala noma nakuphela wayekhona kuze kube phakade uNkulunkulu lo msebe wokukhanya waphuma kwakungumsebe wothando lowo ngomkhulu obomvu umbala olandelayo uyalandela owawungolihlaza sibhakabhaka hlaza sibhakabhaka ubuqiniso olandelayo owalandela emva kwalowo kwakungeminye imibala kuze kuyofika emibaleni eyisikhombisa ephelele okuyimimoya eyisikhombisa kaNkulunkulu eyasuka kulowo mthombo omkhulu noma lelo dayimane elikhulu uJesu akhuluma ngalo lelo dayimane elikhulu elakhezulwa ukuze libonise le mibala uNkulunkulu waba yinyama wakhe phakathi kwethu ukuze abonise ubuvi bakhe nezihawu phakathi kwethu ngeziphiwo nezibonakaliso nezimanga lolo thingo lwenkosikazi olukhulu lonke lwase luphenduke lwangena emzimbeni moya owenziwe ngumfanekiso njengomuntu nokho wayengesiwe umuntu wayengenayo inyama nokho wayengumzimba moya uMose wathi ngithanda ukukubona uNkulunkulu wamfihla edwaleni futhi ngenkathi edlula waphenduka ngomhlane wakhe uMose wathi kwakubukeka njengomhlane womuntu Wase kufezekani ke na ngolunye usuku ezantsi lapho ngenkathi uAbrahama wayehlezi ethendeni lakhe sizofika kukho kulo busuku ngenkathi uAbrahama ehlezi ethendeni lakhe uNkulunkulu wayenyukela kuye esemzimbeni wenyama Oh wena uthi mfowethu Branham waye sizomthola phandle lapha ehlangana noAbrahama ngaphambi kwalokho ngokuma kukaMelchizedeki umzimba wenyama okwabe kuNkulunkulu impela awunguye waye nguNkulunkulu enyameni wena uthi manje ke mfowethu Branham kungani adingeka kuba abuye futhi azalwe na waye ngakazalwa ngaleso sikhathi waye sadaliwe nje umzimba ayehlala ku uMelchizedeki waye inkosi yaseSalema okuyinkosi yaseJerusalema uyinkosi yokuthula owayengenayise engenanina ukuqala kwezinsuku noma ukuphela kokuphila uJesu waye nakho kombili uyise nonina nokuqala kwezinsuku nokuphela kokuphila kodwa wenziwa ngokukaMelchizedeki owayengenayo ukuqala kwezinsuku noma ukuphela kokuphila uMelchizedeki waye uNkulunkulu uqobo lwakhe uMelchizedeki waye uJehova uNkulunkulu yena lo owahlangabezana noAbrahama minyaka kamuva ephambi kwetende lakhe wayemfulathele wathi uhlekeleni uSara na kunjani wayenguye owama lapho ebuka ngaphesheya kweSodoma uAbrahama wamqonda ngoba ngaphakathi kweveyili lakhe kwakuyihange libambele esosithembiso hayi ngoba wayenevuso elithize kodwa uNkulunkulu wamenzela isithembiso futhi ngenkathi exhumana nalowo zibuthe omkhulu wayazi ukuthi kwakukuleyo nyama Waphuma noAbrahama phandle lapho uphisi omncane watshela uAbrahama wathi ngokubona lokho ngizozifihla yini lezi zinto kuAbrahama ukubona ukuthi uyindlalifa yezwe na ngeke nje ngakwenza ngakho uAbrahama ngizokutshela ukuthi ngisendleleni yami ukuyokwenzani siyakucosha kulo msuku ezantsi lapho eSodoma nokuthi kuyini ababezokwenza futhi kwathi nje angambosisa uAbrahama wabuyele bavo wangena emkatheni futhi indoda eyama lapho futhi yayinothule ezingutsheni zayo indoda futhi akusikho lokho kuphela kodwa idla inyama yethole elabulawa nguAbrahama futhi iphuza ubisi oluvela enkomazini futhi idla amaqebelengwane isinkwa sombila futhi lalinebhotela kulo kunjani impela yasibuye iba umzimba moya futhi kwakuyini na akakuthathanga ngani ngaleso sikhathi na wayengakaze azalwe njengawe nami kodwa wayefanele azalwe enyameni ukuze abambe leso sithinyeli lo kwakungumzimba odaliwe lo kwakungumzimba nje adonsa isakhe imzimba icalcium nesakhe imzimba ipotash emhlabathini wayesethi wayesengena kuwo le kwakuyinto efanayo uMelchizedeki ayeyiyo wangena kuye emzimbeni ayekwazi ukuphuma phambi kwathe phansi kweveyili kweveyili liyokudaliweyo kwakhe uqobo hayi veyili yokudaliweyo kwesifazane ngesizalo sowesifazane ngengamuzalo lokuphila neze kodwa wadala lona futhi uphuma wangena kuwo wayesekhuluma ngokokuma kukaMelchizedeki Ubani lo Melchizedeki na? Ngokuba uMelchizedeki lo inkosi yaseSalema okuyiJerusalema, inkosana kaNkulunkulu phezu konke impela, uwahlangabezwa Abraham ebuye kubulaleni amakhosi wombusisa uAbraham umabela okweshumi kukho konke yena ogama lakhe lithi kuhunyushwa kwalo inkosi yokulunga lelo thando olukhulu uthando lowo moya omkhulu ekuqaleni inkosi yokulunga bese inkosi yaseSalem okunguthi inkosi yokuthula engenayise engenanina engenaluzalo engenakuqala kwezinsuku noma okuphela kokuphila Kwangu balina akazange ezalwe akasaza afa balina kwangu kulukulu impela kwakunguye ekubizezelweni kwenkosi uJesu impela kwakunguye kodwa wayedingeka afike ngowesifazane ngohlelo ofika ngalo ngowesifazane futhi wayedingeka afike ngendlela ofika ngayo ukuze akubuyisele kuye haleluya Umuzi omangalisayo umsindo omnandi kangaka owasendisa opofu wempuputho elusizi njengami. Ngangilahlekile kodwa manje sengitholiwe ngumusa wakhe. Ngangiyimpuputho kodwa manje sengiyabona. Ngiyaqonda ukuthi wadingeka enzeni. UNkulunkulu waba yimi ukuze kuthi mina ngomusa ngibe ngowakhe. Uthathe ingono zami ukuze kuthi ngokulunga kwakhe ngibe nokuphila okuphakade. Ngangingena kuzikhetha mina imvelo yami yayiyisoni. Awukho engangingakwenza ngakho. Ngazalwa yizwe. Ngabunjwa ebubini ngifika ezweni ngikhuluma amanga. Kungekho ngisho nethuba, hlobo, lutho. Kungekho ngisho nesifiso. Tshela inkulumo ukuthi yenza kabi ngokudla ingxavungxavu. Ungayitshela ubone ukuthi iyokulalela kakhulu kanjani. Tshela igwababa ukuthi lenza kabi ngokudla isidumbu esifile. Bese ubone ukuthi liyokutshela ukuthini ukuba belingakhuluma nako wakho umsebenzi. Ngempela. Oh kodwa umusa kaNkulunkulu oguqula lemvelo futhi unginika ithuba ukuba ngifise futhi ngibe nokuzondelela nokuthi ngome uthando lwakho ubumnene ungcono kimi kunokuphila oh uNkulunkulu inhliziyo yami iyolangazelela wena uDavide wathi njengenduze ilangazelela amanzi omfula ngakho umphefulu wamule womele wena oh uNkulunkulu uNkulunkulu wanika umuntu lokho koma ukuba amkhonze ukuba athande amfune kodwa umuntu ukuphendukezela ngokubiza kukaDevil futhi uyahamba futhi akhanukele abesifazane nezinjabulo nezinto zezwe zama ukwenelisa lokho okudaliweyo okungcwele uNkulunkulu akufakile ukumthanda ukubeka phezu kwezinto zezwe kodwa mfowethu uma eke waguqulwa nalowo mthombo ononoshobishobi kuwo zonke izinhlobo zobucakacaka bethangwe sekuhlanziwe futhi kwabulawa amagciwane namsulo amanzi kaNkulunkulu afakwa lapho isona sisoze salithinta amen Oh ngimthanda kangaka ngimdumisa kangaka impilo yami ukukhanya kwelanga kwami owabo yikho konke kukho konke umdala omkhulu waba ngumsindisi wami ngakho konke ukugcwala kaNkulunkulu kuhlala kuye phansi phele kazimuleni yakhe indaba ephila njalo uNkulunkulu wami nomsindisi wafika negama lakhe lalinguJesu wazalela emkhombeni kwabantu uqobo ezihambi uNkulunkulu wasizi zinyembezi nobuhlungu obubulalayo oh ngimthanda kangaka ngimdumisa kangaka umoya wami ukukhanya kwelanga kwami owami oyikho konke kukho konke oh uNkulunkulu wengakwenza kanjani na umuntu uzamile ukukubhala omunye wathi ukuba thina ngoyinki besingagcwalisa ulwandlekazi Naso sonke isiqo emhlabeni sasinyusiba zonke iziphakaphaka zenziwa ngephepha lesikhumba nawo wonke umuntu engumbhali ngokomsebenzi ukuba wawuthande lokaNkulunkulu ngaphezulu ukuthi lo uNkulunkulu omkhulu wasezulwini waba kanjani inyama futhi ethathe izono zami ukuba uthande lokaNkulunkulu ngaphezulu lungamunca ulwandlekazi lomme noma nakuba umbhalo ogoqwayo uqukethe konke noma weluleke usuke esibhakaphakeni uye esibhakaphakeni And to make the heirs of this salvation. Lo wazi izidalifa zalentsindiso ithemba eliqinisileyo. Wazifunga yena ukuthi wayezovuka ngemihla yokuphela. Asiphi ukuphila okuphakade futhi akekho ongabahlwitha esandleni sami. Amen. Asikhuleke. Ngabeni necala lokwedelela uthando lwakhe na. Nibugwemile ubuntu bakhe obubusisiweyo lona omkhulu onenze naba yilokho eniyikho na futhi manje nakho lapha enikhona kulokhu kusa kuze kube manje ekuphileni futhi kuninika ithuba. Ngifuna ukuqhubeka nokuphila na yinye kuphela indlela yokuphila lokho ngokuthi kholwane enkosini uJesu uma wena ngokuvela enhlizweni yakho ukholwa ukuthi uyindodana kaNkulunkulu futhi umemukele njengomsindisi wakho futhi ukholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusela ukulungisiswa kwakho uma ufuna ukukwemukela phezu kwalezo zisekelo kungokwakho manje ubungasiphakamisa isandla sakho na umphefumulo othile ongadabukile ngokona ongathanda ukuphendula uphenduke kulokhu ukusa uthi ngikhumbule mfowethu Mshumayeli njengoba siya emkhulekweni nami ngehlulekile ngijoyine isonto kodwa ngiyazi ukuthi angikaze ngibe nalokho okhuluma ngakho. Angaze ngizale ngokusha kwalowo moya mfowethu Branham, ngivele nje anginawo yilokho kuphela. Ngifuna ungikhulekele ukuthi uNkulunkulu uzongipha wona kulokhu kusa. uNkulunkulu akubusise mnumzane. Angaba khona omunye na thana uNkulunkulu ngenze ngibe yilokho ufuna ngibe yikho. Ngifuna wena ngifuna ukuba njengalokho ongifuna ngibe yikho. Ngilwethelelile uthando lwakho uNkulunkulu akubusise ndodana umzizwana nje manje.
Nkulunkulu
othandekayo uqiniso imbongi yabhala lawo magama zazi njengezinye nje zamakholwa akho efunisisa ezama ukuthola amazwi okuluzwakalisa futhi kulotshiwe eBhayibhelini kakhulu ngoba uMshumayeli wayehlakaniphile wafuna wayesebeka ngokuhlelekile amazwi amaningi. Oh bese ngathanda kanjani ukuba nolimi namagama asetshenziswa ekukhulumeni ebese ngachaza kubantu ukuthi ngempela luyini kodwa belingenaku kutholakala ezindebeni zosazokufa lonke iphakade kungangabazeki noma ngabe kuyoke kulwembule ukuthi uNkulunkulu wasezukile wayokaze eze emhlabeni ukusindisa umpufu olahlekile izoni ezilusizi. Ngikhuleka kuwe baba ukuthi ngalamazwi ambalwa angephukile noma amazwi ephukile kulokhu kusa njengoba bengifanele ngisho ukuthi othize uthole ukuthula nokweneliseka nenduduzo eqinile obalekele ukuyokhosela futhi kwangathi umphefumulo wabo ungabambelelisa kwehange kuleso sithembiso uNkulunkulu afunga kuso ukuthi uyobavusa ngomuhla kuphela. Izandla eziningana ziphakamile endlini khona lapho kuleli tabernakele uNkulunkulu baphe lelo themba lokubambelela khona manje kwangathi bangabambelelisa kwehange edwaleni leminyaka. Akunandaba ukuthi ulwandle lungashukuma kabi kanjani namaxolo abo amancane angagxuma banehange isithembiso sikaNkulunkulu bahlala lapho uNkulunkulu wakusho angayiqamba amanga.
Ozo amazwi ame
engizamile ukushumayela kulokhu ukusa futhi akhole ngomthimile uJehova unokuphila okungena phakade futhi akasayi kwahlulelweni kodwa wedlule ekufeni wangena ekuphileni. Oh wena ophakade busisa labo namhlanje futhi kwangathi wonke umuntu phakathi lapha ongekho phansi kwegazi umphefumulo wabo ongakaze uphenduke kwangathi kungenzeka njengamanje Nkosi usebenza imfihlakalo konke kungokwakho kunikelwe kuwe ngikhulekela ukuthi uzobapha ukuphila okuphakade kwangathi ngolunye usuku ngale kolunye ugu njengoba ngamunye ngamunye sehla sidabula esigodini kwangathi singabonana lapha ya lapho abangasayi kuphinde bathi salani kahle. Ngolunye usuku siyofika emfuleni ekuvalweni kwesikhathi lapho imicabango yokugcina yosizi ungasekho kuyoba nomunye olindile oyosikhombisa indlela angeye kuwela iJordani ngingedwa. Kuyoba noyedwa omunye olindile oyongikhombisa indlela angiyikuwela iJordani. Wonke lo onalo themba phakamisa isandla sakho manje lapho uphakamisa ikhanda lakho. Manje emkhonzeni nje umlayezo usuphelile alijabuli na uNkulunkulu wafunga ukuthi akayiku uNkulunkulu wafunga ukuthi uyohlangana nawe lapho. Ngithini na isinyeli asisekho. Mkhonzeni nje manje sewake wazithela kuleyo ndawo na sasini sithembiso na manje bantwana besithembiso mkhonzeni nje ngokukwenza. Kwenzekani manje na? Lapho ngifika emfuleni nonke niyeza kuleli khulu ithuze limnyama lihlezi lapho phambi kwakho ngumnyango omkhulu uyangena phakathi lapho ngolunye lwalezi zinsuku mhlawumbe ngaphambi kokuthi usuku luphele mhlawumbe ngaphambi kokuba ibandla livale kulokhu kusa uyangena lapho njalo uma leyo nhliziyo ishaya usondela ngesinyathelo esisodwa. Kodwa lapho ngibona umnyama uyobelindile lapho wathi uyolinda wafunga uyolinda ngakho angikuwela iJordani ngingedwa.
Oh blessed Lord, our hearts are full this morning to the running over.
Oh Nkosi ebusisiwe izinhliziyo zethu zigcwele kulokhu kusa ekuchichimeni ukucabanga ngokuthi nxa ukushaya komthambo kuyeka nonesicindezele iphilo ngasekhanda lakho nezandla zakho awusakwazi ukunyakaza izandla zakho seziphenduke u-ayisi abantwana bakho unyoka abathandekayo bakho bayathazeluka futhi bayakhala lo mnyango omkhulu ushwibeke uvuleke ngaleya uyobe elindile uDavide wathi uma ngendlela icansi lami endaweni yabafileyo uyobe lapho angikuliwela ngingedwa lapho izifutho zomfula ziqala ukubaneka ebusweni bethu uNkulunkulu uyothatha isikhathi sokuphila asiwele ngqo siwele kuwo wathembisa ukuthi uyokwenza uDavide umprofeti wathi yebo noma ngihambe esigodini sethunzi lokufa angikwesaba okubi wena nami intonga yakho nodondolo lwakho kuyangiduduza Nkosi sijabula kakhulu namhlanje ukuthi besibaliwe ukuthi siyindlalifa yesithembiso namhlanje sinakho phakathi kwethu ukuphila okuphakade ngoba sithanda iNkosi uJesu futhi sikholiwe futhi semukela izwi layo nokufundisa kwayo futhi isipha khona njengophawu lokukholwa kwethu umoya ongcwele uphawu lukamoya ongcwele ukukholwa kwethu phakathi kwethu kubambelele okuyanga futhi nakuba izikhathi eziningi sihamba emathunzini amnyama izikhathi eziningi sikhubeka sihamba emgwaqweni kodwa ihanga lethu lisalokhu libambelele kunokuthi ize kukho kude ngaleya lokho kubonakala kusihola kusiqondisa ukuthi iqhubekani siyaqhubeka uNkulunkulu sibuse siyakudinga sigcine sithembeke njalo futhi siqinisile kuze kube isikhathi ofikela thina ngaso sizokudumisa iminyaka engenakukhawuka nangalolu suku uma sesima emhlabeni izinyawo zakhe ezibusisiweyo azikaze ziwuthinte umhlaba okwamanje lapho umi lapho emoyeni nabangcwele nabahlengiwe abavela kuyo yonke iminyaka kuyo yonke imilindo okokuqala wesibili wesithathu wesine wesihlanu wesithupha nowesikhombisa bonke bame lapho bembethe ukulunga kwakhe simethiwe simqhele ukuthi uyinkosi yamakhosi nombuso wababusi futhi sicule lezo zindaba zokuhlengwa izinhliziyo zethu ezimpofu ziyovevezela lapho simbuka owasithandayo futhi wazinikela ngenxa yethu sathi singathandeki futhi sizuni uKristu wafa ukuze sisindiswe siyakubonga ngakho baba egameni likaKristu amen. Namthanda na oh unguye ngempela kanjani anizwa nje sengathi ningathanda nje ukuba nje ngandlela thize nimgaxe ngezingalo na ningethande nje ukugaqa nenyoke futhi nithinte izinyawo zakhe niyazi niyazi kwakuvamise ukuba nabantu abeza enkonzweni yami ePhoenix eArizona bethi ngithanda ukuxoxa ngakho naye ngithanda ukuthi inkosi wangithanda lapho indlela yami ezinyawo yayifiphele kakhulu ngithanda nje ukuxoxa ngakho naye ngaphambi kokuba siwelele ngaphesheya ngifuna ukumbona ngifuna ukumbona nje ucabanga ukuthi ngiyozizwa nginjani ukuthi inhliziyo yami ehluphekayo iyovevezela kanjani uma sengimbona emi lapho bengihlala njalo ngimangala ngifisa sengathi ngabe ngalizwa lelo phembo lithi zaleni kimi nina nonke nina enikhathele ninisindwayo mina ngiyakuniphumuza mhlawumbe angisoze ngalizwa lelo ngokwangempela linjengoba alikhuluma ngaleyo nkathi kodwa ngifuna ukumuzwa ethi lolu lusuku lokugcina ngwenziwe kahle inceku yami enhle nethembekile manje ngena ezinjabulweni zenkosi ezilungiselelwe wena kusukela esikhatheni esingakanani na selokhu wasindiswa naqhaba umfowethu selokhu wasekela umhlaba ngenkathi ngibona wena futhi ngakwazi ngaphambili futhi ngakumisela ukuphila okuphakade wabusiswa ngaleyo nkathi ke wonke lowo amaze ngaphambili umbuzile kunjalo na wonke ambizile umlungisisile labo abalungisisile usevele ubakhazimulisile nakho lapho khona wasazi ngaphambili wasibiza wasilungisisa futhi sesivele sikhazimulisiwe naye ekupheleni kwezwe siya embuzweni wethu anijabule na impela kuyokwenza umthande ngenkathi wawungenakuzisiza futhi nangefika futhi lokho wakwenzela nina Libusisiwe igoda elibophayo dadewethu Kethi izinhliziyo zethu othandweni lobuKristu sisena lenhlanganyelo encane yokukhonza lapha manje sizobeke sesikhulekela abagulayo uNkulunkulu anibusise nina eniphakamisela izandla zenu kuKristu kulokhu ukusa tholani indawo ukuba nikhonze emkhonzeni manje asimkhonze nje manje njengenhlangano yebandla nonke nina maMethodist Church of God Assemblies of God maPresbyterian maLuthera Katolika sonke kanye kanye manje asicule manje ngama Methodist ama Baptist nabo bonke na lokho akunenzeli okuhle na asiguquke futhi sithawulane manje sisazo licula futhi khawulani omunye osemva kwakho phambi kwakho ngapha nangapha Sizothandana kune sifisa sengathi inkonzo ibingaqhubeka niyabo sicabanga kanjalo Uma singase kubonana lapha ngalolu suku olukhulu siyobonana manje baba yemukela ukukhonza kwethu kulokhu kusa thatha izi futhi ulitshale ezinhliziyweni zamakholwa kwangathi bangayeshukunyiswe nje futhi babe phezulu namhlanje futhi babe phansi kusasa kodwa kwangathi lamazwi angathola indawo yawo yokuphumula enhliziyweni yalo lonke ikholwa Ukwazi lokho ukuthi uNkulunkulu ufunge ngesifungo futhi kunezinto ezimbili ezingaguquleki ukungaguquleka uNkulunkulu kungukuthi ukuthi akunakwenzeka kuba yena aqambe amanga ukuze izindlalifa zalensindiso zibe naleli themba elinamandla ligcelile futhi liqinile ihange emphefumulweni ukwazi lokhu ukuthi uNkulunkulu usethembisile ngesifungo esifumelwe esisodwa ukuthi angaqamba amanga esinye wafunga isifungo phezulu kwalokho ukuthi uyosivusa ngomuhla wokuphela futhi asinike ukuphila okuphakade Sazi ukuthi emva kokuba sesibiziwe ukuthi wathi wasazi ngaphambi kokusela kwezwe futhi wasimisela ngaphambili sibe nesimo sobuntwana ngoJesu Kristu futhi wasazi ngaphambili wasibiza futhi ngenkathi esibiza wasilungisisa beke sazilungisisa ngesingathi ngakho wasilungisisa ngokufa kwendodana yakhe uQobo labo abalumhlisile usevele bakhazimulisile izwi selivele ikhulunyiwe futhi nje sisemgwaqeni wethu sihambisana sijabula endleleni yethu ebheke enkazimulweni Nika abantu ukukholwa futhi kwangathi imikhuba emincane nezinto ezilenga kubantu kwangathi bangazithintitha zisuke kubo kulokhu kusa ngaleli zwi likaNkulunkulu eliyihange lomphefumulo babambelele futhi baqinise kwangathi bangathintitha futhi basuke emikhubeni yabo ulaka lwabo oluncane nezinto ebezinjengoba uPawulu wathi ekuqhubekeleni phambili kwengxenye yomlayezo ezinsukwini ezimbalwa masilahle konke okusindayo nesono esithandela kangaka kithi ukuze sikhijime ngokubekezela kulokhu ukumintisana esikumiselweyo sibhekile kumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu uJesu Kristu owalingwa ngayo yonke indlela njengoba nathi silingwa nokho engonanga wavunyelwa ukuba alingwe kodwa akakunakanga ukulingwa futhi silingwa ukuba sone kodwa ukuba singakunaki neze ngoba ukuphila okuphakathi kwethu kuyihanga lesiphetho sethu saphakade futhi sibambe lobo bungcwele enhlizweni yethu Manje baningi usathane abahluphile ngezihlupheko silungiselela ukuba khulekela baba kwangathi bona njengoba bedlula phansi kwezwi likaNkulunkulu namhlanje lelozwe ligugu elishinyayeliwe iBhayibheli linikeza ubufakazi izingelo zikaNkulunkulu zimeduzane futhi umoya ongcwele omkhulu ngaphezu kwakho konke umi lapha ukunikeza ubufakazi ezwini manje baba njengoba bedlula phansi kwezwi lesithembiso kulokho kusa kwangathi bangasuka lapha ukuba abasinde ukususwa izinsimbi zabo zokuhamba ukuba abashiye izihlalo nemibhejana eyizinhlaka abebelele kuyo futhi ukuba nje benziwe baphile siphe khona Nkosi kwangathi bangabuya enkonzweni elandelayo abavunyelwe ukuza noma emabandleni abo uQobo bejabula bekhombisa ukuthi izinto zini ezinkulu uKristu azenzile lokho sikukhonzisa ngenkazimulo yakho egameni likaJesu amen ngifanele ngikulise ngisithembiso engisenzile ukuthi kulokhu kusa besizoba nesahluko sesikhombisa kodwa angifikanga kuso kufanele sivumele isikhathi esincane lapha salokhu Tomuqa umkhuleko futhi manje kulobusuku inkosi ivuma izothatha isahluko sesikhombisa futhi sithola ukuthi kwakungubani lo Melchisedeki bangaki abangathanda ukwazi na oh siyahlela kuye nje ngo sithole nje ngempela ukuthi ungubani futhi umbhalo uyasho ukuthi ungubani yabo futhi iskofeti yasho kwakungupriest kwakungaba kanjani upriest kungenaka uqala noma bungena kuphela na yabo kwakungesibo ubupriest kwakuyindoda uMelchizedek igama umuntu njengokuthi kungesikho ukudelela kodwa isayense yobupriest ithi umoya ongcwele ungumcabango futhi iBhayibheli lathi yena umoya ongcwele futhi yena isabizwa nasomuntu ngumuntu hayi umcabango ngumuntu ngokoqobo futhi uMelchizedek umuntu umuntu owayengena kuqala kwezinsuku noma ukuphela kweminyaka wayengena yise noma unina noma uzalo futhi sizothola ukuthi ungubani inkosi ivuma kulowo busuku ngezwi ngiyalithanda na Oh izwi lakho lesibani endleleni yami nasezinyaweni zami oh manje wena uthi mfoli Branham angiliqondi lonke kanjalo nami kodwa ngesisikhathi ngangishumayela ezantsi eKentucky futhi kwabanye abafika okuqala nekatolika nabanye abehlukile abangeqondi ukuthi zijulile kanjani lezi izinto ezicebile zomphalo Ngangade ngishumayela ngokuphilisa kubuNkulunkulu intombazanyana encane engafake lutho ezinyaweni yaletha yayingenayo iminyaka eyishumi nanhlanu ubudala yayinengane encane futhi yayife uhlangothi ngathi yini indaba dadewethu ngengane yakho na yathi inokudlikiza yayingazi ukuthi izodini ife uhlangothi yayingazi ukuthi kubizwa kanjani Intwana encane icishe impela yayingakaze iligqoke iphele icathulo empilweni yayo isithando sendoda ethize izinwele ezinde zilengela phansi ngathi uyakholwa na nalawo amancane amehlo aqinile ampunga angibuka yathi ya mnumzane impela ngiyakholwa ngathatha inganyana futhi isayikhulekela yayeka kudlikiza futhi kwaphuma kwaphuma ngosuku olandelayo ngangizingela izingwejeje ngale engcenyeni yentaba ngezwe indoda ethize ehlezi lapho ekhuluma isaha elidala likhala ngathi ngiyelele ngehla kade ngizingela izingwejeje ayekhuluma ngami ehlezi lapho ehlafuna ugwayi futhi ephimisa amaqabunga endiza kanjalo futhi ayekhuluma ngomanje ngomhlangano wangobusuku bakuthangi enye yawo yathi ngiyibonile leyo ngane ngiye eduze kwalapho kulokhu kusa ayisadlekezi namanje kulokhu ukusa niyabo yathi lokho bekuyikho ngempela futhi yayiphimisa futhi ayenezibhamu zincike esihlahleni ngakho ngacabanga kungcono ngizazise niyazi ayenemibango ezansi lapho futhi ngakho ngenyuka ngathi sanibone ekuseni bazalwane lowo mfo omkhulukazi obonakale sengathi ubekhuluma wayenokuhlafuna ugwayi emlonyeni wakhe kanjalo ngaleceleni kanjalo futhi enkulu intamende futhi wayegqoke isigqoko esikhulukazi wasehlisela ebusweni bakhe wayeseqalaza futhi wangibona wafinyelela futhi wathatha leso sigqoko wasihlwitha wayese ugwinya logwayi ohlafunwayo wathi sawubona ekuseni mfundisi niyabo yebo mnumzane inhlonipho futhi kunjalo ukuthi wake waphila kanjani kukho angazi kodwa wakwenza ngakho ngobusuku obulandelayo ngibuya kwakukhona indoda lapho eyayifuna ukuphilisana nami kancanyana yaye ebandleni elalingakholelwa ekuphiliseni ngokankulunkulu ngakho leli kwakuyibandla lama-Methodist e-White Hill e-Kentucky ngakho yayimi ngaphandle yayinesiketekete esandleni sayo futhi yathi ngifuna ukusho okuthize mshumayeli ngeke nje ngakwemukela lokho isizathu angikuboni ngathi awukuboni na yathi qabo yathi ngiyindoda egulayo mina uNkobo kodwa yathi nje angikuboni ngathi uhlalaphi na yathi ngemuva ngale eBig Renox ngathi awu uzofika kanjani ekhaya na yathi awu ngizohamba ngiye ekhaya ngathi uyalibona ikhaya lakho na yathi qhawe mnumzane ngathi kumnyama kakhulu kulobusuku kunamafu yathi yebo ngathi uzoya kanjani ekhaya na yathi ngisiketekete ngathi isiketekete asikukhombisi ukukhanya yonke indlela eya endlini ngathi uhamba kanjani na yathi oh ngihamba ngesiketekete ngathi yilokho unokukhanya kwesiketekete manje futhi ngaso sonke isikhathi uya ngapha ukukhanya kuyolokhu ukukhombisa ngaphambi kwakho omanje ulokhu uhamba ukukhanya kuzolokhu uhamba nawe futhi wenza lokho kulokhu ukusa ufuna uKristu umpristi ophakeme omkhulu omkhulumeli wokugula kwakho noma izifo zakho noma umphefumulo wakho ungahle ungakuqondi asikuqondi kodwa siyayalwa ukuhamba ekukhanyeni njengoba esekukhanyeni wenza isinyathelo ekukhanyeni futhi uma unokukhanya kunawe ukukhanya kuyokhanya osukwini oluphelele kuyogcina indlela phambi kwakho futhi siyokwenyuka ngalomgwaqo omkhulu omdala omuhle ngixoxa noma ikuphi la ngiyakhona ngiqoka ukuba umkhristu wakudala Nkosi kunoma yini engiyaziyo sewake walizwa lelo culo elidala na ayikho into efana nomkhristu wakudala ukukhombisa uthando lobukhristu sihamba emgwaqeni omkhulu omdala omuhle futhi ngixoxa noma kuphi la esiyakhona ngixoxa ukuba umkhristu wakudala Nkosi kunoma yini engiyaziyo ngiyalithanda nje kulungile manje sizokhulekela abagulayo asizisho ukuthi singaphilisa abagulayo uma siwenzile besizoba sisho okuliphutha wonke umuntu ogulayo phakathi lapha usevele uphilisiwe yilokho umbhalo owakusho ngemivimbo yakhe thina siphilisiwe kunjalo na sonke isone siphakathi lapha mhlawumbe singaba khona esodwa usindisiwe selokhu uJesu afa kodwa ungalokuthi ufe lapha lapho ithuba lakho lalibekwe phambi kwakho ukuya ebukhoneni bakhe kunokuzama ukulemukela kwenzelwe imanje khona manje ufanele ulemukele uma uhamba weqe ngale yakwegazi khona-ke awulutho kodwa uzuvele kwehlulelwe ngoba wehlulelwa ngendlela ophathe ngayo ukubuyisana kuNkosi uJesu Kristu nabo wena zehlulele wena lapho ngakho yali nyazo inxa yesibambeko zethu futhi nemivimbo yayo siphilisiwe ngakho ayikho into engingaba nayo ukuniphilisa ayikho into ibandla elingaba nayo ukukuphilisa into kuphela esingayikhulekela yile ukuthi ukukholwa kwakho akuzukwehluleka ukuthi uzoze altar kulokhu kusa ukwemukela uKristu njengomphilisi wakho njengoba wenza ngomsindisi wakho futhi ngaphandle kwanoma yini uNkulunkulu wenza izimangaliso ukhombisa isibonakaliso esikolu bompompode sithulu simungulu yonke into bayaphiliswa khona lapha eTabernacle kodwa noma ngabe kunjalo noma akunjalo siyakwemukela noma kanjani izikhathi eziningi lezo zinto zingemibono Bangake owaye lapha cishe emasontweni amathathu edlule noma amane ngenkathi indoda ingena lapha kokubili ubumpumputhe futhi ikhubazekile noma ihlezi sihlalweni nomuzwa ongami uqonde futhi ngaphambi kokuba ngisuke ekhaya ngayibona embonweni ukuthi kuyoba khona indoda lapho ezinwele ezimnyama sezibampunga Umngayo ungowesifazane obukekayo cishe eneminyaka engamashumi amasithupha obudala uzoza futhi ekhala futhi uzongicela nokuthi ngibuye nokuthi ngikhulekele umyeni wakhe uhlezi khona lapho futhi ngehla ngathi kwabanye babazalwane bami lapha kwisandloko futhi ngenkathi sehlela ealtar abanye basebekhulekile ngenkathi ngiyokhuleka ngahamba ngaqhubeka futhi ngabuya ngapha futhi umkakhe wasukuma futhi uza ngendlela nje impela inkosi eyishilo ukuthi kuyoba yiyo abantu bephikisisa ukubona uma kuyokwenzeka ngaleyo ndlela akwehlulekanga nhlobo futhi ngakho ngenkathi ehamba Uthola ukuthi indoda uDokotela Ackerman ezantsi eBethsay eIndiana kwakunguye owamthumayo enhla lapha oyiKatolika futhi umfana wakhe ungumpriest emzini wezindela esilisa lapho eSt. Manrad futhi uDokotela Ackerman ungumzingeli onguphathina wami futhi wathumela indoda enhla lapha Futhi inkosi yangikhombisa indoda enekhanda elimnyama eyomthuma kodwa angazanga ukuthi yayingubani ngathi ngabe lowo bekungudokotela Ackerman naye athi bekunguye nyabo futhi ke indoda ngathi ngisho kanje inkosi ngehla ngathi nomzana sokuma ngokubili bompumputhe futhi engena yena umuzwa wokuma uqonde wawungasekho yayingeke izisukumele kanjalo nyabo Ngase kuyiminyaka injalo yayikade ikwa Myos na kuzo zonke izindawo zangapho futhi nje ngayikhulekela umkhuleko futhi wayisukumisa yasuka yahamba yehla yedlula ukuqala yathi angikuboni khona ke yadazuluka yebo sengiyakubona amehlo ayo avuleka lapho yayikade iyinkolo yokomthetho umkayo oyipresbyterian abanye abantu bacabanga ukuthi ipresbyterian ayimemezi nenkolo yokomthetho Kufanele ubezwe impela babe dazuluka futhi begonana yabuya futhi yathatha isihlalo sayo esinamasondo futhi yaphuma futhi yehla ngestebhisi njengoba nje noma iyiphi indoda yayisikwazi ukubona nokukhuluma futhi kanjalo nje kwa kunencwadi evela kuyo noma ukubizwa ngolunye usuku ngiyakholwa umfowethu Cox waya kuyo wathi amehlo ayo ayenokuzwa okuvuthayo impela umuzwa imizwa ephathelene nokubona iyakhula futhi ibuyele ekuphileni niyazi futhi ithatha indawo yawo isikalekiso sasuswa uma uzovumela imvelo ibe nendlela yayo uma kungayekho lutho oluthikazisa imvelo khona ke iyoba nokushwiza okugcwele uma unebhandishi lizungeze ingalo yakho bivala ukuhamba kwegazi isandla sakho ekugcineni siyofa manje ngoba ngokwemvelo kuyolunga uma uyovele ukuyekele kodwa ukuthize kuphazamise imvelo. Khona ke uma ungakuboni ayikho indlela kudokotela ukukubamba izinto ezimbili kuphela angasebenza ngazo, lokho angakubona, lokho angahle akuzwe ngokuthinta, ileyo nto kuphela angasebenza ngayo, lokho akubonayo nalokho akuzwayo ngokuthinta. Uma engeke akubone, khona ke ufanele ebe ngomoya. Kona ke kukhona into kuphela enga into eyodwa engenzeka, siyakhuleka uKristu usesiqalekiso usesudeveli, futhi lokho kuqala ukuba ngokujwayelekile awu asinde, futhi yilokho kuphela lapho okukhona kukho ngegama lami bayakukhipha amademoni. Kunjalo na kwezithembiso ebandleni, kwezithembiso zamandla ini na kungubukhona bakhe kithi. Manje ukusenza ngabe siphelele kulokhu ukusa ukwenza lezo zinto njengoba nje enza, kungoba sisesevelini yabo. Kodwa sinokuzwa ukuthize lapho okusitshelayo, oh yebo yabo. Futhi uma wemukela ukuphiliswa kwakho, akunandaba ukuthi iveyili ithini, kuyilokho izwi elakusho yabo, yilokho yilokho. Futhi izwi njalo linamandla edlulele phezu kwanoma yini, izwi likaNkulunkulu eliphakade. Bukani uSara, isizalo sakhe sifile iminyaka engamashumi asishiyagalolunye ukudala. Wahlala nomyeni wakhe kusukela cishe eneminyaka eyishumi nesithupha noma ishumi nesikhombisa kungekho bantwana. U-Abrahama ikhulu uNkulunkulu waphenduka ngo, futhi ubanika ingane yabo ngoba bakholwa. Babiza lezo zinto ezazingekho ngokungathi zazikhona. Ngena kuleyo ndlela kulokhu kusamngane, futhi kulobu busuku silindele. Uma nonke nivakashile kanye nathi, siyajabula ukuba nani lapha kulokhu ukusa, futhi uNkulunkulu abe nani. Futhi uma usedolobheni okwalokhu ukuhlwa, singajabula ukuba nani kulokhu ukuhlwa kuyo yonke le nkonzo kaMelchisedek. Futhi ke uma ningeke futhi ninebandla lenu uqobo, yana ebandleni okungelakho uqobo, leyo leyo indawo yakho yokugada. Uma ungowebandla, hamba uye lapho, leli nje itabernakele elincane lapho esihlangana khona phakathi lapha, futhi sibe nenhlanganyelo omunye nomunye. Manje iNkosi nibusise. Futhi udadewethu Gethi uzosidlalela elithi inyanga enkulu manje iseduze. Futhi ngabe ukhona lapho ofuna ukukhulekelwa na, phakamisa isandla sakho. Labo ofuna ukuza emgqeni womkhuleko ukubeka ukukholwa kwakho kuKristu, kulungile. Uma nizokwenza umugqa ngakulolu hlangothi lebandla uma uthanda, futhi uma bezodonsela isihlalo phansi nje kancanyana mfowethu muthanda, ukuze kuthi sithole indlu encane phakathi lapho, futhi singaletha abafo bedlule, woza ngapha ngakulolu hlangothi, futhi sizokhuleka manje sisacula. Futhi ngizocela amalunga amadala lapha anoma yiliphi ihlelo noma ibandla, kungakhathaleki ukuthi kuyini, uma ukholwa ekuphileni seni kwaNkulunkulu, ningama nami lapha kulomsamo ukukhulekela abagulayo. Na sizojabula ukuba nani, noma iliphi ihlelo noma kungehlelo noma ngabe uyini, sizojabula ukuba nani. Beningeza nje manje okumkhuleko, yenyukani futhi nime nami. Fort Neville, uma uzoza namafutha.